DJ Shot.
Can you all mess with
Rich?
Westside Entertainment.
DJs in the building. The part. Now you're dealing with a boss, hey.
Jabo E. FK Caesar.
Let's go get it.
G4N. Your heart is broken, mami. Wajawenze koba na kwanya, mami. Yeah. Umakangi wo believer, baby. Mutima ulitete. Nizi baba na pwanya kale. Wela ni kumende, mami. Nitope vamene vina salako.
Mami.
Nitope vamene vina salako.
Mende, mami.
Nide kupa yawe, I don't fake things, inifuno kota nawe. Heo kulibale aba pepe la tifika pwe. Chalile mba tuke kala pamu paka tukafwe. Trust in me, hello ule mpepe la komuli. Fiose ture chito kubika pamu maboko. Nga kwalibe fio na kulufia nyako njelela. Osalanga na kumbuyo tie tisifendela. Lazo muti makale wa doja. Ulimu kakamuli tiri akapo ni mazoja. Mchiteke lafi, hello wila dauta. I believe in you, but I look out.
I love you, baby. I feel you, mommy. I feel like I control your na 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 na. Your heart is broken, mommy. Wajawenze koba na panya, mommy. Yeah. Umakangi wo believer, baby. Mutima ulitete. Nizi baba na pwanya kale, wela ni kumende mami. Nitope vamene vina salako.
Mami.
Nitope vamene vina salako.
Nimende mami.
Pani webo na lolele. Te fitu fya kufise kala pangulo ndolele. Walindolele na kunku menengenda parupala. Niwo kabako weather mkushe tolo munsala. Yeti mkushe bu, this you should know. Niwo namba wango kole muisumbu. Olo nikala kwa kwanjite kwa shoku sakamana. Fwebo twalipisha kale mami menshi nakamana. Loving you, it's just in me. Hey, chonde konkomesha nati trust in me. Omuti makale waibelo tetin kupinde. Senda, ani, chikata tiende.
I love you, baby. I feel you, mommy. Nda feel how kukontolo kapaliwe. Na 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 na. Your heart is broken, mommy. Wajawenze koba na panya, mommy. Yeah. Yeah. Umakangi wo believer, baby. Mutima ulitete. Nizi baba na pwanya kale. Wela ni kumende, mami. Nitope vamene vina salako.
Mami.
Nitope vamene vina salako.
Nimende, mami.
Yeah.